kwanza ni kupendeje. Kwenye harusi yetu baby sisi tueje.
Yeah, I wish to love you forever. Kanda popote wherever. Uweta mumi ever.
Sweet like a pineapple. Wakona unja pepo. Upele kwina upepo. Nimefika kunako.
Basi nipe kumbatio. Wako kinda mimwenzio. Njapo sina tasario. Mtatafuta nende mbio.
Anything bad for you. Sitaki kuchi wala kio. Kwako mimi nenda mbio. Oh mama.
Oh baby I'm a painkiller. You're my painkiller. I swear you're my painkiller.
It's called that.